balima ani wula Mohamed Ture ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC n'o ye studio Cisse nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faaba kɔnɔ an ka bi tarata do o kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ nin de kan basketbaliya Mali jamana camancɛ yan fan na an bɛna kuma ni fana Baɲangara o maradenw olu ka fɛlaw ye jumɛn ko min bɛ sen na u ka mara kɔnɔna na ani Niger kunnafoni labanw ani fana Amérique cidenyaso olu ka laseli ka ɲɛsi Niger ma an bɛ tila ka na hakilijagabɔ dɔ kɛ Niger lahalalaw kan ka fara yali n'o ye Washington Mandela Fellowship Mali jamanadenw minnu tun b'a kɛnɛ kan yan an'u kumana an bɛna o lakalaw ye ka fara ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traore bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Aiwa aminata mali jamana chamanche anfana kerenkerena Baɲangara marala dokun temene dankaru kofe ayirala ka fofana kunu tenendon marfatigu do munu koma donfolo lue bingani doke gan uduguka nuye uo okafo konoye jate ubaira ko ma wulongula sara akola anido ujagina fana aiwa kunafoni mi irala dugude onfe ayirala ka foko yoro chama jenina viwa bana la sibe ka bo aiwa koro tijani wedrago aleba kunafoni wala wala ya angalame
ni wati laba nunu na lakana badia koni nyonye nendo kosebe Baɲangara marabolo konana karidongo wo dugu dangari wukofe ikadonka fo kunungu tene anye kunafoni soro ka fo ku dangari wali wukoni kera kukurai dugunu munamba wili kungani ni ubu woku minfe duguma ukasirela kabini wati jan kuli malfatiku koni ukembeka na bagabagalike kairu la kunu madugu imbla kuna kuwa shiginka na dangarike amanye munko kunungu ulafe wati mina mau koni bika boforo la kana kuli malfatiku nana dugu lamini nika mugu jugu wili kanyesi dugu deuma malifi nitigila kama unu ndagalembe bankasi marabolo konana ulu koni kele nika kunafoni me uyu siyemfa kase yen dugu ina la unana soro kieni barika ukoni buena ba ujatimina ukoni ya ira kafuko maada ubonena unina ba ufana banana ayira lafana kafuko machama detuna halisi sana kunafoni umaseka soro uka ni kunafoni nunu bela jilin sedentiera uo kumini merfe akafola laini mumbe dangari wale tigila maufe ode dugude unkana seka uka samia bara uke chugo mina malifi ntigila kau iba jati mina kafo ulufana kembeka girinka joke siraba munamba wileko Eren Kenji wala saa mau ubiseka lakana chugo mina ni dunya jatimine kabini somiya bara ukoni tamine na Baɲangara marabolo kona na dangara wale ukoni ulu kera kosebe akera sababu ya fana kama chama mbwane unina dao fana yu sigero bla dangara wale unyeshira ya kama ukun kona na Baɲangara jekulu fenfembe ukoni uka lajereke lajere mungu ya yini chama nchefanga nye mogo fe uka fere bela jilin latike lakana uka seka na mali chama nchanya fana kono teko dono nataula une nisongo ya tamake kuka nisongo ya jira tijani wedra ugo vyo bambara kabo Baɲangara
halisa basketbaliya hukumu kɔnɔna na bojo o dankari kɔfɛ n'o ye Baɲangara mara ya hali bi ayiwa mara denw olu jɔrɔlen do kosɛbɛ u bɛ wele bila famaw ma yaasa lakana o ka se ka basigi jamana camancɛya la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Danyogo ale y'a ka kuma galama ɲɛsi a dɔw ma k'u hakilina sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn
bojokaw olu jusukun o kamikaminen do ka ɲɛsin binkani wale min kɛra bamancu fɛ ka ɲɛsin u ka dugu ma kari tɛmɛne n'o ye ma tan ani kɔ o bɔnɛ a ni na usman kasoge n'ale bojokaden ale y'a yira k'a fɔ ni binkani wale a digir'u la fɛn wɛrɛ be yen mun digir'u la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ u tun ye kangarima da kɛ u tun ye welewele da kɛ ka ɲɛsin ɲamaw ma ko ka na u dɛmɛ usman kasoge
a yena dɛmɛ don an mɔ bojo bena atake an ka dugutigi min sara dugutigi sara dɛ u y'a faga donc autorité y'a yira ɔ u kɔni a kɔni tara k'a ɲɛfu ye ɔ u y'a yira k'o k'u y'a mɛn
ni y'a ye ni binkani wale yɛrɛ ale sera ka kɛ bojɔ ka ma caman fana ka o bɔnɛ a ni na ende onbotin be n'ale bɔra taamala Baɲangara mara la a tɛ tile naani bɔ ale y'a yira k'a fɔ mun ye danna a masago kɔni ye olu kɔni olu ɲɛ gannen do baara wɛrɛ la mun ni dugu lakanani o tɛ kelen ye ende onbotin be
problème fana min ye danna a masago de b'an ka yɔrɔ mais sisan cogo min na danna a masago préoccupelen do foro nunu na parce que problème fana ni samia tera obanda tani ka foro nuna donc dana masu famba luka activité famba et dans foro konade donc ils ont profité de ça pour la fois la dougmo ko ko plus de 300 terroristes terroristes kema sa wona dougon mais fo la wa dem dana am sa tumbe wo kere donc dana masu ou gien utara dana masu utara foro la donc lu fait maintenant tu sais ici tous les mouvements de dana masu donc nana donc kelge donc mini le gouvernement fait c'est ça vraiment ak la to jamana jamana deena
ulasa ni kokolin ko dogono ko kurubambe nu bela jele mi nyon soro ko no yina dogon o lui se don frabo ko ka jusuma kasaka uira anika wulebule dake sedu tembine nale ni kulin kuma la silai anka alame
le kanda e favrate vraiment gouvernement ki jita ka mogo la kanaka frebetige pour que mogo asega o moins o ka seneke mogo asega o ka pagange mogo asega o asega o ka komeso ke kwa wala sino amiram na bi ginado ko andusugun kam kamlendo andusugun kam kamlendo
ni wati na seven frobora bajangara shifina kofe ani kulura ka foko shini uluna tamake bajangara konala kuka jusuma kasa ka uira Muhammad Danyuko vwa bamara tola kabob mako
aiwa sisa aminata nyame no Niger faba kono ayirala ka foko Mali ni Burkina uka surasi chiden jeklu ka nyoyon kofe ni sente mo uluye la selike ula fe ko jamana fanga nyemro do sigla hal ni dien degun obe Niger jamana ka mamie Ali Mahaman Lamine Zeynie aiwa ale join hukum konana viewa bamara la chiden ka bo nyame Mohamed Kaba Jakite ale be jabi do di akan anga lame
décret portant nomination du premier ministre. Le président du Conseil national pour la
Niger Kaoube Ali Mahaman Lamine Zein Donko Sebe Kabini Jain Sibi Kofora Kunchoufe Jamama Gerea Fouidon Ala Bololo Sanfe Chamaye Ukanisoja Deira Kamasoro Ko Lamine Zein Gera Niger Wari Kounia Ministrier Ministre de l'Économie et des Finances Katame Mahamadou Tanjaka Fanga Wati Kata Samba Fla Anifla 2002 Fokata Sissan Bafla Ani Kondoma 2009 Farafinaka Waribon Banque Africaine de Développement BAD Atumbe ou la Sigdenyala ni Watina Tchad Yani Ojamanainche Aye Okelenke Kurwari Ani Gabon Niger Kadoko Bisormadeina Kubika Filchaman Kono China Nafo Koka Dunga Fasavati Anika Yirwan Nati Niger Kuranko Fanfe Kenya Fokata Sissifun Kakalankuma Kunafoni Fesefeselado Kakumala Koni Ministri Nyama Sungandile Mbaira Kosien SP Sovlasun Nunka Ferubulu Odekama kuteka kokan jamana ou la menfolon. Misalila, bitarata, ou yu banka frafina tomba, Union Africaine, djen tomba, Nations Unies, ani seria ou kachidendo ou bisina, la seri seben konon, ou ya ira kafoko, jamana, ko jamana doun dusu kachelendo folon, seria ou ka nyanginou la. Okama, ko faratido, jamaka na boka, dunan nounou ka trama kungruni, tien ou blu. Ka kadouye, ni man nounou befekana kuma nyonya la, ou ni sien SPK djenka la ben yonfe, a doun, ani awarati, ani baramoun kangake akonon, ko bela ben yonfe, yani trama kungruni. Kunufana, l'Amérique ou ka koka nyamado, Victoria Nuland, ko amseka General Chaninye, Bazumfana Kerebete, Katuna Kumanya de la Walasaka Benkansoro, Nga, Kani General de Brigade Moussa Salahou Barmonde Kumana, ni Oye Sordasuka Nyama Kuraye, chef d'état-major des armées, Kama Fanga Blanya Foshiye Manunku, Mie Bazum Fanfelaye, Aka Politikiton PNDS Tariaye La Selike Kun, Kuya la Koloshi, Bololo Sanfe Dobika Foko, Bazumye, Atenobla, Fanga Bla Sebena. Ko kuma inti chenye, ko bazuma fanga bla, wako atena bla ni juwaina. Alibi, faranka untika kotige katra CNSP yoro. Maradi, ni oye politikiton PNDS yereka fabaye, muso uchama mbora ka fatiata, ni kademeira katra sordasu yoro. Ni wati nataina, nijerka usilemeka ministri nye mankura ka guvernema kono. Mahamud Kabajakite, Vewa Bambara, Nyame, Niger.
Aywa, yano Washington DC, Amerika jamana kwa kan, Ministri no Anthony Blinken ale la somenike aka nyinungali dola bi tarata don ko Wagner obeka nafasro baski baliala minkera ni fanga dafri Niger jamana ka bau ale fe ko rusula jamana ka sorasi kulu ulu gerala asinyon jamana malila ka ban viwa bambara kuna fundila mudibo dambele ba nyefwana angalame
The Secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government.
Ameriki jamana ka kenamako ministry Anthony Blinken ko BBC la free kala atlete ka foni Wagner de nokera uka murutili muni amasira soro ni ataraka nyesi Moskuma jente meni konasro ulude noye fanga dafri mukera ni aye dansi Mohamed Bazoum alega fangala ako walea mukera ani ko mumi kanga ketuni Niger jamana la ko amala ben Rusi jamana walma Wagner fe ko nga agakumala ba lajela kaseka akena fa bosirai Blinken ka la selila Ameriki jamana ka kenama ko nyarabo ministry ako Wagner be yoro fefela ko saya cheni ani tonoma boli ko wale au de be awo fra rakumaka ko fra fina ko Wagner ko ube baramunuke fanga munu be geleala ko Mali ni jamana fama ko ni Wagner te barala ko me uni Rusi jamana ka kalan la ko holi kala ube barala nyonfe ani Centrafrique ko be fanga la kolosi ube trasuka kalan la ko holi barauke ube blasrali ke saria fanfela la yasa dugujugoro nafulu sariyao ani jamana sikika anu constitution ko ulubisega falinchugo yamna ko ukoma sigila ko wakube dankara la fene jamana ka sorofion na akakumala krenkirelea ku dugujugoro mafion nyame ni uye Niger jamana ka fabai Anthony Blinken ka danka ko mwomu ni wale ya intani uye ka fanga dafiri kukanga famia kube korolom la se jamana ka kanablali ni uye yera mahorayai ni uye kuka wale blaka nyesin Wagner ma
calls the number of leaders from ECOWAS states in the past week.
Aiwa halista anga kunafuni na ajirala kafoko eta islamic kulu ale yaka barada santigia bingani minkera mali sorasi ma tani waroka kafola menaka marala mali kogodugu onu koronfe dugu deun dokun temenena mali famau sorasi uka fangala mwye fangata samba flani mugana ulu makuma kabini utkalo utle sabana na sorasi chamanka sayani folila uka laminina menaka krefe eta islamic bajra aka akmakfa noye propagandi Charles Rae ko aleka kelecha uye don mali sorasuka konvoi do lamini mitumeta Niger fanfe sorasi tani woro ni fagara mogotani chama wore ulufana jigera lerkele kon okelaula Ahmad noye ukunafuni Charlie Disrae Sudan kele min kera sorasi uni sorasi jekulu che Sudan jamana na kabini kalonani nyona uye sutulune ba chama to kofe mimbesra bla banakise oka farati la jamana fant miye fantan kono farafina koran fanfe uye la solmike tarata don banyumanke ton noye Save the Children la su ba chama beka tuli kartum beda ula ka sababuke Sudan ro beka chaya wa kuranti gelembe uka Save the Children yofo aka kunafuni di 7 dokono trata don kele minkera sorasiu munu nyamogo tumbe General Abdel Fattah al-Burhan bolu ani General Mohamed Hamdan Dago ka demetelia la noe FSR ye che oyo mogo basaba oni keme kononton niko fagataba ad kenye ni o banyumanketo aklitka fola ani mogo million nani niko bora uka yorola ani mogo genyo ka keni se jete labando mun la sel kera tra to do dunya kele anton fe
Afrique, buna adama deun la fiera kuna fonetola.
Malikura obese na halista ambe soro fiyan turukala kemenifla sanfe bomako na alaminuna ambe soro fana tominya radio parisien ka no fiyan turukala bi konantan onistomi segi ka ambe soro fana nga bololo sara ofe www.voabambara.com walma fiyan sara fe no e facebook ya voabambara pajika aywa halista abeka malikura de lame kabo Washington DC Amerika faba kono aywa sisa ambe segi kana nga soba kono wati mina dunia jamana ubeka nyame sorasi kuluni ngerente yasa ka jamana tiki koro Mohamed Bazoum segi fangana lahala ubeka gelea halisa ohukumu konana wala saa ango kunafuni sora akula anyantake sama aywa ambalmake Isa Kabama kabo bamako nale kunafuni dilai balmake ini ula Isa iklobena
Allo?
Aywa, abe aketo, anga mama soroflo. Sisa ambe se inkana Amerik jamanana, na irelaka foko mwofla ni kosara, pankuru duguta uba chamanchena walma ublala kofe. Ani so, ani jagokela so yoro million kelen kelen uluko ukurama soro fana tenendona sampere ni sambele minkera Amerika jamana kura anfanfe yuwa bambara kuna fundila munubo dambele aleba alakale angalame
Sandi ani fiɲɛ juguman faraman ba o kɔni o tun bɛ daminɛ Alabama fo ka taga New York. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko kamalennin dɔ ni san 15 don ale ni kɛnɛ karaba bɔra la yiri bɔlen ka bin a kan Caroline du Sud ni o ye Caroline worodugu-yanfan ani cɛ dɔ ni san 28 don ale fɛnɛ ni kɛnɛ karaba bɔra la san pɛrɛn fɛ mun binna a kan Alabama. A bɛ Ameriki jamana tan bɔ so kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw olu kɔni ma yelen sɔrɔ k'a sababuya kɛ yiriw ani kuranjiriw olu binnen siraw ani sow kan. Flight Aware ni ale ye cakɛda ye mun ka baara ye ka jateminɛ kɛ sanfɛ pankunu koɲɛw la y'a yira k'a fɔ a bɛ Ameriki jamana ka pankunu 2,800 bɔ minnu olu bɔra a ma a bɛ pankunu minnu tun kan ka pan 7,900 ni olu bɔra a dɔgɔkɔrɔ walima olu sumayara wagati kofɔlen min fɔra k'u kan ka taga la o ma se ka kɛ. Sanji ninnu juguyali ni wagatinin na a fanga bonyalen don kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ kululasominiw ni sanji ani fiɲɛ juguba nyekorala dugu tan kɔnɔna la ka daminɛ Tennessee la fo kana New York la. Ameriki jamana ka foroba wagati kɔlɔsili cakɛda y'a yira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ 2,900,000 ani murumuru duuru bɔ minnu kɔni bilalen don jateminɛni ani kɔlɔsili kɔnɔ ka ɲɛsin fiɲɛ juguba ma kabi tɛnɛndon tileganfɛla la.
Ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka sisa ambe seyi kana ladala no ye yaliye ni abewele ko Washington Mandela Fellowship. La nyini do ni Amerik jamana fanga ye wosigi. Sanwo san ube kamalenu demseni shifi chama la dalaje Washington. Yasa uka hakili falen falen uke jenyokwa farafina gun uni Amerika jagosara ufe anako chama. Ogum konana mali jamana deon do tumbea nulu ye yali aiwa kene yoro bagawe ulu sera anga soba kona odon ameje kanuka kuma lame anonini mudibo dambele noe viwa bambara kunafuni diladoe.
Mbalma wanga kulibaye ni wakati ni naansu gire ndo kene muka otedewere uye Mandela Washington Fellowship ulude bambulo ya munde lado, munde use ya Mandela Washington Fellowship munde lo ansera uye na mbalma kia yitoko
yitoko misa udo lubraika
ebe bo maliro ni mena
mebo tomboktu mensigile mbebo moko
mbalma kia ina na Mandela ka Washington Fellowship la ye mune kala asenfe
Anye minkala wede ka dofara anga dontaka anye jen liber keme wulun fla munu bora farafina jamana chamana munu be baraula bara munu suya ukacha donga nana Ameriki University ula kaseka dofara anga dontaka yasa anga seka tola wale yansi ginesu
ee ni donia munu kala ibina tala nula wale ya chukudi ani ibina tala wale ya kene suga dmenka
ne bi barake beje fanga la faseli de la donc ani mogo ye nyogon ye munu banga bara nyogon ke a ameri donc anu tora contactila donc ye donia de dama donia munu be se kana fanga bara la donia no sorale ko fe fene mo munu be anga bara nyogon ke ameri ya nan se gina so anu ga je nyogon ya la projet chama bi se ka bwala munu banga e population na fa
yani ga boku mala ebe wulule dad men ke ameriki jamana wi ni ko mi se ga jija tuwa muna
e abijan yi nu seraka e anga farafina e karamugo dota ka do program na fa se munu banga la amerika undo na seraka farafin do faraka o fene bi so ka program yi to jidi parce fanyali chama be soro kada e farafina erega la halaka
balum so wanga fulibie so ipsiga fanyana ito ani mune isi amerikia
netoko fatumata bubu kuita alo nena na amerikia dans le cadre du programme yali mandela washington don netumbe etari michigan de la parce que anwa bara benendo sanya kalaunika don amuntara etari michigan sanya diseka kechugumina e kaseka communication kechugumina ani leadership don antumo kumkonala
ni kala la holin konala bakrubala yemu de kala ani ibina nula waliya tuli ni sigira ta malila
ani fin chama kala parce que ani organisation je kulu chama rencontré ulu ye strategie chama ndi ama entre entreprise ou la anga kala ngere la koma nya fochi kumina am sika kuna funi di chiko jumena pour que anga jamana bisika sana chikumina kuna funi mu meta ka damne sifina kaula kana se pomu ko bauma donc ne ra ka vision ere meni se kina mala projet chama mbembolo musoni demseni ni mukorobauka ameseka ulu impliquer chukun na samuela parce que niko samuela iko muso iko dimsen donc ameseka nga programme structure to kumina et puis ani gouvernement ka seka baraka na ay reda ma amunu kumbe ani jamana demu fala kumina munu kumbe munu bora afrique jamana wala nu be seka baraka chukumina pour que voilà nga seka ni collaboration ni synergie ken yon fait
ni na lama amba donga form muso jamana dembe joroka bon sania kola me muso jora ka bwala kosebe kosebe ina le ya yemu kala sisa ni segra ka tamalla ibna muni form so la kawi ikunti de lega mufu ina
muso jora ka bun kosebe la programme do re bon bloko sanuya femme et environnement ou formation kalo kalo amba ese ka muso implique sanuya kula do ni ne kon segina nere ide chama membolo amena mike ni muso ye femme climat muso biseka sanuya opportunité sur chugumna parce que recyclage et puis nere de la ka filmu do ke nimbe kuma muso mun be nyamanche parce que ba kala mo muso chama be muso lu jura to do uche ubana de se ba ka to do bundu ko kanin barenke ambe se ka barake nuye ka ira ka fo umanga mo lwe nini barenye shen be se ka kire chugumna ka fanga ministeru ni association rawi an se ka accompagner chugumna pour que ka se ka muso nunu deme ukaseka ni mbarenke kanya pour que jamana de samia en même temps ukase ku présenter kafo je suis aussi une femme ramasseuse d'ordures kasero mali atala
kunafunia usoro dungu do soma vio wa sabalika vio wa bambara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu do tene nkatabla jumala soma da nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasigindika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vio wa sabalii ayo katili kunafunia kumfollow usoro mali alini jien bina kunka vio wa sabalii kakunafunia kunkunya nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jien fantan nani dele
aywa sista auka bi farikolo nyenage kuna funu kabob mako shaka traore bolo shaka
nusu sedantulon takunda farafina bamako AS mandeye sebayasro liberia determinis biurzika kanankulo chilusaba AS mandeye kanuna asedantulon tanyodantana kununtene uti kalon tle ulun fla samba tal moni saba liberia jamana kan o liberia mi ni eliminatoire de la ligue africaine féminine des clubs champions batal moni saba besena abe kunche kare nata utikalon tletan saba san bafel mgoni saba anye bila nyongdan nunu be farafina muso serantulan ta klobu de kofo anyongdan obe do lik nye bila nyongdan gukmu kono nanko eliminatoire o nyongdan ba no e ligye obe nata ta Côte d'Ivoire ka ufe nina san bafel mgoni saba ina AS manden ka boko flana betan sini araba utikalon tle kononton san bafel mgoni saba AS mande ni Sierra Leone mongwembo de benyo osoro okenekan AS mande muso serantrontano ka boko sabana betan Dakar Sacré-Cœur nyekoro AS mande ka sebaya soroli boko foloina ubayira kona kuma fale onaku ka sesoro Liberia kenekan kanirota Côte d'Ivoire kenekan ligue la AS mande ka kuluin kono Dakar Sacré-Cœur fane sesoro aka boko folola Sierra Leone mongwembo kan Chelukele kanankolo Sacré-Cœur kanuna nyongoda nunumana kunche klobimi ka kurumana chaya olebe zone ifwa ajo rofa ligi kenekan Côte d'Ivoire ka ufe muso klobu nani do minume ifwa a kenekan Liberia jamana kan a klobu dantikele fle AS Mandé Bamako Determine Girls Liberia jatigi Sacré-Cœur Dakar ani Sierra Leone mongwembo VOA Bamara Tongola Bamako ya ka traure kala sendu
kuinje e goldin fana buga wuli kerefe law la ci kuma chama chama ku kala ku te kanya na bo ta
foi te kanya na bo
ya abai no no kuluka gere wu fana bana
o te ba foka ta jine ba
eke malika wotima malika na ko
ni jamana wa jamana itirila
oh.
Ni giniya yo luka teni ni wallahi dlogi ni jemani
oh.
Tafi ni bulalamani
oh.
Wana majebu ni bulalamai
oh.
Kulishi ni bulalamai
oh.
Chimanu bela jena teke mabeka ekoli de yoko kaini malenda
oh. Uorganize ni ali Abidjan
wa kala bila ni de bon be kala
bija
ku ni ka sara kompleni ere tete no wa clinic me duru ka sa ko no ibo de bla tige ula dani fe ni mi ngono jare ibo da ibi do ere dua nga onda ko ma tege si bita dozo fini nye ku yo ku ri ndi do la ko to de de no so ma
e bi ja ke ni ke ku u to ta ko zon na ya
u bi to ta ke
ah o ne ula korosi ko ali abija era u fa ta che ga u ga teni be
dipi
be kele
dipi atoko di laishuk mortal ga kle u fini mu gumbi no no gumbi do ka tele ke do ma de o le ga glama li la kol do ari
mo ko kele na ko sa jamina se vere ha e makala ne makala ne paranti e ro josile me chan fana niveau ka ni e kol den do vere
mo ne be mi no la kol metri do tato
ao e ngo ko sa ni na do e to blono a ni ni ngara ko kampase fu ko no kampaso ne o la men dron do ya koro fone ne ya la la ba yi kono yi tayi kono kuma ga ndi ma dongo
ay ma kono di
e niveau 0 ali be bon tere ay re ba on kono ko president ko asi gle fana ko ko be na wala wala me do fana be ka fo ko no ka asi gitu ma do kan atanda ma ka jamana le o organize wa ka ke to di ko ka fese fese bon je 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 te ba circle da ngani ko ne ga ndabla wari tunna mo la re 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 le zimi seni re le tunna ma yo
Modibo Dambele ini Maram Traore Mbaufu Solime ni Dantala Kake ni wati na Adamade Beka ni Lafialandi Kunafoni Andume ni wati minasisa Kunafoni Anyenyumaka Obesuro Yurojuma Oye Viwa Bambarai Ala na ukachesiri Anaka Timinandia Sababu Mka Foli Bekataka Au Bela Jile Viwa Bambara Nyamunu Tofu Mamunu Tofu Mbe Bela Jile Ufu ambe dua ke nyokonya alisa alaka au bolome au kabarala alaka au bolome au kabarala abe chisri ani tinadia ani kile mungu na nami duonge.
Aiwa zambla ni strubalenga folini ubina dancing anga bi demukana anga folibe alaba baobe ma malikono ani malikoka ani muno fana tumeka mafle kinsra feno e Facebook e ni demuka alaba na balmake shakurofe na ekrepe juru tunda balmake David Bolo. Aiwa ni demuka o lasra ma nere mometure au ni che au katuma jola au kambe senore.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.